Beeraleyda Soomaaliyeed, gaar ahaan beeraleyda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waqtigan ka jiran xaalad diyaar garoob ay ka yeedeen abuurka beero xilli roobaadka gugu oo la filayo in roobabka si filayoon ku qubadaan. Guud ahaan dalka Soomaaliya, beeraleydan iyo unku faa'iidaysadaan si dalag faynuusan gugoha. Cabdisamad Cabdalla Ruud oo ah qabiir beero, waana ku mid ee madaxda shirkadda beero ee Filsa, iyo waliba uu tilmaamahaya diyaar garowga beeraleyda xilligan roobaadka gugu iyo unka jiran inay beerasho abuuradaan. Wali sidoo kale uu tilmaamay sida muhiimka ah ee koron qaado ka tayada abuurka maadaama iyo badii korto walaasaro guud ahaan dalka Soomaaliya.
Runtii beeraleyda hadda xaaladan la hoogo way id inis diyaariyahayna seasonkii guka ama xilli roobaadkii guka intii wal abuuradan maadaama guki deerti hadal ha dhaafina haayti deer aran laakiin hadana afooyin badan sida lakastigi iyo dhibaato badan la mari hadana beeraleyda maqoorsana runtii way inis diyaariya hayna sidii hadana abuurada lahayno walhaan saara lahayn roobka guka hasooda oo hadduu ba maad afka bahan yahay roob yina kulli mar dhaw hadhi doon insha Allah ya inis diyaariyan xaaladiyo is diyaarintiyo ee aan feelata markan ma aadad qursaday oo sanadka horba dhabtaan ni dhiday erimee is diyaarintiyo ee aan feelata ee runtii horta abuurka hoo un haqaadana si horto walahaan saara oo lanka beerileega walahaan saarada wali muhiim aha anti la helo abuur tayle hoo baad abuur tayle aan haysana wal hasaaro kan idan liididi sasartii oo taas lugu duulow ya shirkada Filsan way hormariday shirkada Filsan maadaama gobolkan idlink isticmaalo misgeeda ya way hormariday abuuradii oo maayati wadaniga haayeen oo shirkada maayati ya hormariday oo dadka beerleyda ka sii jireen oo linka sii jiray qareebo misga adoy linka sii jiray shirkada hormariday ida antayti shirkada markan saas tartii ee maadaama gobolkan haddii ee dhanka badan yahay ama walaan ta badan beerileyda abuurdaayeen ama dhulka ku weyn laga abuurow misgeed ee ta ya way hormariday abuurkiyo ka sii jireyno oo ma haati usoo wadaniga hay ya idin hormariday abuurkaas hadda beerileyda hela koran usoo daaweysiin oo safay liin daawey qab aqoon ka dhisantii liin daawey shirkada xaruntiye ya ku hela koran taala markan wala muhiim aha muhiimita abuurku isleeyay eta anti ada hella sawal feelad hansaarat masuu aan hansaarat anti ada abuur tayle hella taas muhiimidi si abuur
wali kala jirtay oo sanado badan hana nagadeena wala saaraw ka beero oo ay doosan ka dhayn sanado ilaah dhaafi meel dawladda dhexe Soomaali markii jirtay wala ilaah saare jiri sida masagada meeta sababta sheentii hoos u dhacan taasi leeg usoo kooy inkastoo duruufo badan oo loogiyo isku jiraan dalka Soomaaliya haysta wali basharaxay mar kale Cabdisamad Cabdalla Ruud oo ku mid ah madaxda shirkadda Filsan beero horumarinta qayb ku qaadaysa.
Okay, su'aalaha waan fahmay sababta sheena sameeyta intii dadka walka falan hasaarad waayeen
idiot
intii ataa umaleeyay sabab badan ay jiraan horta beerileyda ma haystaan walaagi wal hasaaro kliinka telegalay fayl ma haystaan sida abuur fayl ma haystaan koor ma jirna shirkada Filsan koor ma jirna shirkada abuur tayaysan sheena ma jirna abuur fayl haysan taas hal cilada hayti wali kale jira dadka beerileyda inta badan dadkii wala hasaaray waxa ku tabeen dhulkii walaal ku saaray ku tabeen magaaladii ha galeen iyo umarkaas yarta walaawan walaal qeybiyo iyo okitiisin iyo beer abuurow kale isku dhaafi bera waro kale isku dhaafi sas dartii markan walaay haba hoob dhulkii waay hore la abuuray jiray oo daboolo jiray baahida Soomaali dhan daboolo jiray may abuuraay way ku tabi dad yar way abuurayaan walaayir oo koobno meelka koobalka abuurayaan sas dartii taasna cilad karo sidoo kale abaaragun do sanadoon dambe badbadeen oo macnaha hanag nagadeen iyo washeenana sidoo kale intii beerileed iyo kuni jabaano ee wal hasaaro ku kuni jaban sas dartii taasa washeentay aqabadahaas oo liska dardari iyo washeentay inta markaas beerleediyo isku dhaafan walaay hasaar jireen dhulki awuri jireen badan joon ha galan dhulka magaalada ha galan ee oo beer awro kulli isku dhaafa taasa sheentii markan aqabadahan kuwiin oo sheenay arintaas intii yaraata way buu aqabadahaas kuma demay.